Manye bieno mukama tachauliza tuyayanya kanyego sicha kwasa buliro bulumi owechike chikambwenze newe mporoma chitange tashampuna kuzibu nyogwa twetibire chasa chino kwasoka mbato mungiri rusago ukubye rivaso kujja abachayonka kuzibu gwegumu okufunganya bakadde wano lukomvu waddala mpawa navumula lulina ebbeetu nawuka nembeebweru ne lwegirisa nga mpawagana nako kigambo kya nnaku ensi etulazaawo eno vuga livanso obangenda mu maaso lulimi lwange oddobonka n'engeri ng'eno lwe njagala n'okukira enkofiira ensooka ku mubiri mu byambalo ewange mulabba ekyo n'atuubya zaayo oyo owengeri ez'ekijambula nga zino zajja wagika mu mbeera y'enteeko fe ne twetagulira empya mwe tuzaalwa nate lwaki olulimi lufuuse ekita kyasanyusa fe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa nga buli ayagala n'ensolo tuzisanga omwo ne tubeera nga ffe ensi mwe tutakyazaalwa nvuga livansooba tugenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa nvuga livansooba ngenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa buli asobola ajja kuwa ekirowoozo wano tuwulirize ennyumba kadde n'abaana tuzuula ekiri twawula mbagwira ffe tufune n'ennyota etugatta wano mu byenjatula nze kyemmanyi ekiyinza otukola enjawulo kulamuseera ddonya nokuleemaamu n'abuuza agandi nti ni marungi batyo buli omu amanyi bunoobuko n'obuddo juzimba wano ŋŋenda muzeebweru zigukidde landa ne natuuka ne jamani obwongo nasimbulana bwanjawulo naye bali bandoga olugambo nze bwe luba olungereza ddala lubeera olwo n'owe jamani ng'ali mu lwabo bwe okukyusaamu mpozi abeera yamba gwe ffe empuunyiwunye ezizungira gye tutalirya bibanja okuva mu bajamaika nnaggukira kairo kibuga ekikulu eky'ensi gye bayita misiri olwabwe balusinza ngeri ya ddiini gwe muwazimwe bayita okwogera n'omukama ngeraageranya ebyawano n'ebyemisiri bayizi ba yunivasite bannambula nnyo nnyo baava uganda naye babangukira mu lw'emisiri ezaawano tuzifudde ebidiba omuugwa gye bayita sama nnimi z'abazungu bekwomusana mu mbeera y'obudde lwentuuka ku lukalu lw'emisiri n'ensanga enjawulo okuva gye mbeerweka bakuŋŋaana nnyo mu bifo eby'enjawulo ne bayita omukungu ddala ow'amaanyi n'abatendeka okwagala ensi yaabwe n'omuta akugamba nti teri nsi esinga eno ffe tuvuga livansooba tugenda mu maaso ggwanga lyaffe oddobonka n'engeri ng'eno bannange n'erifuuka ekibuuza digida ne tubeera nga ffe ensi mwe tutakyazaalwa nvuga livansooba tugenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa nvuga livansooba ngenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luti lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa nvuga livansooba ndi ku lwa maaso ennimi z'ensi yange oddobonkana nga ziti nze nzira emukulozoolera ng'ente wateekwa okuba ekikyukamu ku nsonga eno obanga ne baawa nsolo balina ezaabwe ez'obuzaaliranwa ziyita ennone ez'enjawulo ani yali awulidde ente boggola ng'embwa mw abategeera ne mulemu okwekakasa ezammwe Biazibu wade simanya na julira Umusangu kuna joke ndo kuosa Tugendo kweziri bangira mizobe wano Ulimi shivyo tuwe kakasaru tunakozesa Na mjinga ya soka mbaifu bandangi Okukwate migo kuruku virabana Bubeni mibabanguli ya mzungu Omwana na babutunga enyi olulimi lwabwe Nimumatiza ntioyo bwa marutu somanti Alwe bakubira siruro chusa nyeza luno Chebava batwegana bwa marozi soma Kubaka babwe beikulisiza muzebweru Sabo ntegere bulungi sivumirira nzungu Nimizaba gunju futu zagala nyonyo Na eche chivagano tufisiza kate Urwa foku someze zangabana Dioke mtu na ujezo kumbara mazamazi Eze misai mitabike mizira bufona budu Abacho kusubura masanga na badu Baku tuwaranga rwampaka ya galubono gana Nemize jechiri samanyi ndaba javeo Nijicha jivuna ama wanga gabowe Wanote jari watu aliva dembe fe Mulimi wago simio yogereza mogereze Wandi kulembe denkarara zabaika Jibuvane wenka na weba kuitani wanu Mkwe yogera kowe tusoka manya Mkwanga leongara mbule nsibuko Sichogeza nkiso wali wabantu wano Abakulu dala mibine miaka Navu ya atasula kulamburu lambozi Dakika pili nga javi kiliza bintu ati Zenda bange bintu bino tubikoza fucho Fenomo na nkoro mchori no musoka Zino ndio za fetwe uza uliza buerere Mweka kasendi miza mwe muziwe nekuchitiwa Nemulioka msoma nemutoka neyo simanyiwa Okukubuze wa mwengo ya nukula taboya Nemwe diviza mchobuvo nensibuko Nebio kuru sebe mbio babu zenjatula
Tukuzansi ya fo watu jelega chitivya Okudaba damu ni mnyaba damba na bakedi Basebe imu wa waganda na banyoli Chitulinga fene nsima tutachazarua Tukuzansi ya fo watu jelega chitivya Okudaba damu ni mnyaba damba na bakedi Basebe imu wa waganda na banyoli Chitulinga fene nsima tutachazarua
Tuline mikoro wane wafe chenja uro Munga chigambo kuwasachi wangu wanyonyo Okuva mkuogereza utugendo chara Tuto kwanjulo kuwa ilu msigono kusa Mwona fe ya kengu kengu ireza wini Kasu zekati ya mbu wangu wa kuchamani Ova ukulie mbuzi mbu kumi wumwana Babu yogera ucha na fetu waga rubi manya Tuzika tuwagi nyimbe tuwaru labana Tuwa ulevija masiro kumararu Tuline vika ye niziro no ubupio Era tubola gana wanoko tangire vive Evi obu wangwa vyo natuli monsenso Wanga mje gendo kwesi vya bazina Emi bara mugendo jite mbutu Nezi tukunge mboga muziti abule muogula Anti mwezo na muzita ngomezi fuka Orulimi empajo kweto ulolele bintrevyo Gwe muyondo kunyeza nukuhunde ndalika Ida ensanda ke kugiro kufo kwensensu Munonya chabu gaga chechi singa chino Esha tuge muliro kufa mungalo sa mungu Mutandiko kikubako obururunga mwe Musa musa moku tongo zengu iranati Dini cheso mwaba tese zenseno Waburaba asoma muline ingeri jemuli ya senti Ena yosonge sasuli wovute Kunimi zesuli na wano kusuka muatano Kuna waba kuyikirizo wakufuti ankashi jose Yifubi obuvu na njizi wanchi bachashife Okiwe ya kenku korulimi wabo obwe Ngachimenya na teko butawanuza kuzibu elu No uliraba kaya nilokule mbele nseno Ngataina rulimi warambu rangaye Enjo kera piri nga tanka nila mulu abandi Dero na afu yanga na ava ulira tewa fude na yu Oyo chechere wajaba busembibia Mbukundi muive zafe zabali ya kochi Obo uruwa jaja uruwa chitumbavu Ngende babazo kuseje mkopaze mfukumura Kuli adiba goru limirwe mkafi Enjo kere nyangu oba muli azamanyu Kitanga alechi muli sobu zari nanua
Shimu chijabi kiliza toku chifule nzikiza Chimu chijabikiriza toku chifule nzikiza
Lula ambike mpiso ulimite luogerewa Omuwaga nyavu no mweto waziruba ule njatula Luku tundabu uluka yukanye chifamu kukoso Teruli na cheruli mwaku walu uliruwa ne mukama
Mwani mzimbe vyo mbivu kabiga na kuweka Omuche kaliruwa banina bepei Habituma manya wabera zarwa wano Mukama wandise motu welezu mlokozi Ni michezo Nyini chigwa ya chiwebu urabanange Teri agenda kufamu nsizabandi Kujo tutende kwa kwa galibi ya feo Kumulimu kwa feneri betu nazara Obanga neba wansolo vajineza ui Na kugambie tebanga antebo kora ngambwa Feza fene tuzifule vidibo mugwa Uvera anga fensi mefutachazawa Njakuda nzikati zensonge no Ngampulide chibamba kule mbeze na bafuga Ate venkezo buwangwa na abanatini Nimineje sivu kanja piwa gamba mada Njakuda nzikati zensonge no Ngampulide chibamba kule mbeze na bafuga Ate venkezo buwangwa na abanatini Nimineje sivu kanja piwa gamba mada Abankumire Vugari vanso watugenda maso Orulimi lwangu domonka nangaluti Runa nerufuke chita sasa nyusa Feke njini tulufute chidi omugwa Vugari vanso watugenda maso Orulimi lwangu domonka nangaluti Runa nerufuke chita sasa nyusa Feke njini tulufute chidi omugwa